Kamehameha e na kawa pale me kai e.